Kutumia, ebu tulia, kapunda milia, tena tisamia, ni pesa za dunia, kama mazamia, na inchi Tanzania, utanifanya nilie.
Yeah, whoa, fukiri sena mohana, obe mtuela, iwe ni nase.
Inakutaman, oh dadada, inakutaman.
Kombeshe bumba atoliwe kumugasonge mumba ihukana ngebwa busikumba
sha ebu banduo kiwa hata kwenye njia sunajua mimi nataka kukamua tena huu jumbe mimi nishakutumia ebu tulia kapunda milia tena tisamia ni pesa za dunia kama mazamia na inchi Tanzania utanifanya nilie.
Yeah, whoa, fukiri sena mohana uwe mtuela. Iwe ni nase.
Inakutaman. Oh dadada. Inakutaman.
Oh mama.
Inakutaman. Oh dadada. Inakutaman.